misaba mina sengalele inkinga sengiyoze ngife ngalonotana kuyo mhlaba mina sengalele inkinga sengiyoze ngife ngalonotana kuyo mhlaba mina sengalele inkinga sengiyoze ngife ngalonotana ngabe uNkulunkulu ayendalele bani upho wami othanda nanjabulo uNkulunkulu ayendalele bani upho wami othanda nanjabulo uNkulunkulu ayendalele bani upho wami othanda nanjabulo ulomhlaba mina sengalele inkinga sengiyoze ngife ngalonotana
I'm gonna go to the next one.